Iziyo yami mangatholi ithuba nayo yasingakholonga. Iziyo yami mangatholi ithuba nayo yasingakholonga. Iziyo yami mangatholi ithuba nayo yasingakholonga.
Yes, in a column. He got a zone.